Lukka suura 12. Aaya 56. Yaaki 56. Siriyoo tiriya gulloyiidhoma. Gam dhume on baawataa suphanki ko'e moodon ko haani? Taa yaada egulloyiidhoma yeeso laamu. Dhaphutu siriyoo tiriyon dowdhatal. Tonaanon o yaarete yeeso gadhoo kiita. Gadhoo kiita wadhumaa nder juudhe taa diibhe. Be maphumaa nder suudu chudhal. Emi wi'uma awritataako naa ayobii fuu ceedede dhum tokkatama. Koo aniiniyel horataako. Bandiraaɓe am nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗe'e annabi Iisaa alayhi salam e ekkitina en dow fii ɗiɗi. Fii arandejum siriyotirki hakkunde neɗɗo e neɗɗo, waato to saaɓaani natti ko ciya narral hakkunde neɗɗo e bandum. Ko haani mo laifi waɗa woni siriyotira e bandum ko maaɓe njotto yeeso laamu. Fii ɗiɗabum bo woni siriyotirki hakkunde neɗɗo e Allah joomiraawo taguɗo ɗum ko nyalde darngal ko kiita. Gam non haa ndaaren ko annabi Iisaa alayhi salam ekkitinta en ɗo go'o e go'o. Fii arandejum siriyotirki hakkunde neɗɗo e neɗɗo. Aaya 56 yaaki 56. Annabi Iisaa alayhi salam wi'i, gam ɗume on baawataa suɓanki ko'e mooɗon ko haani? Taa yaada e gulloyiɗoma yeeso laamu, ɗaɓɓutu siriyotiron dowɗatal. Tonaanon o yaarete yeeso gadhoo kiita. Gadhoo kiita waɗumaa nder juuɗe taa diibhe. Be maphumaa nder suudu chudhal. Emi wi'uma awritataako naa ayobii fuu ceedede ɗum tokkatama. Koo aniiniyel horataako? Bandiraaɓe am, ɗo annabi Iisaa alayhi salam e tabbitinana en ko waɗata hannde en toonyootira, ko waɗata hannde en nyaamindira mutunci yeeso laamu ko kootu, woni ciya waɗuki ko haani, waato siriyotirki ko ɗum yaha yeeso laamu ko suudu kiita. Bandiraaɓe am, hannde to e wi'eteno en tokka ko en gaɗa ko annabi Iisaa alayhi salam ekkitinta en nder aayaaje ɗe, daa goɗɗo wulloytaako goɗɗo yeeso laamu. Ammaa kayto hannde en toonyootira, en nyaamindira mutunci yeeso laamu gam ciya waɗuki ko haani. Bononno annabi Iisaa alayhi salam wi'i nder aayaaje ɗe, gam ɗume on baawataa suɓanki ko'e mooɗon ko haani? Taa yaada e gulloyiɗoma yeeso laamu, ɗaɓɓutu siriyotiron dowɗatal. Tonaanon o yaarete yeeso gadhoo kiita. Gadhoo kiita waɗumaa nder juuɗe taa diibhe. Be maphumaa nder suudu chudhal. Emi wi'uma awritataako naa ayobii fuu ceedede ɗum tokkatama. Koo aniiniyel horataako? Bandiraaɓe am, annabi Iisaa alayhi salam e ƴama en ɗo, ko waɗi en suɓantaa ko'e meeɗen ko haani? Ko waɗi en gaɗataa ko haani? Waato siriyotirki to ciya narral ko saaɓaani natti hakkunde meeɗen sey to yeeso laamu. Halleende in ciya muñal. Bandiraaɓe am, sey cuɓanen ko'e meeɗen ko haani gam jooɗnde jam hakkunde meeɗen. Gam non bandiraawo am, taa waɗanii goɗɗo ko haana, siriyotiri e maako ko njahon yeeso laamu. Annabi Iisaa alayhi salam wi'iɗo, taa siriyotiraa e bandiraawo maaɗa haa on njahii yeeso laamu, lallay se ko wala ɗum yiitate. Kiitotooɗo waɗete nder juuɗe taa diiɓe, ɗum maɓɓumaa nder suudu cural ko kurkuku. Awritataako naa ayoɓii fuu ko ɗum wi'imaa njoɓa, koo aniiniyel horataako? Gam non bandiraawo am, sey cuɓaa ko haani, waato siriyotiri e bandiraawo maaɗa mo gaɗanɗaa leyfi gam kisaa maɓɓeeki nder kurkuku ko suudu cural. Tonaanon o yaarete yeeso gadhoo kiita. Gadhoo kiita waɗumaa nder juuɗe taa diiɓe. Be maphumaa nder suudu chudhal. Awritataako naa ayoɓii fuu ceedede ɗum tokkatama. Koo aniiniyel horataako? Bandiraaɓe am, raa ko annabi Iisaa alayhi salam yiɗi paamen nder aayaaje ɗe. Fii ɗiɗabum siriyotirki e Allah joomiraawo taguɗo en. bandirabe am sefamen wiki enen bibbe adama en gadani alla jomirawo hakke waddi shi anarral hakkune medene alla jomirawo tagudoin hakke fodani en kita alla jomirawo e halkere ha abada der hita jahannama gamnon annabi isa alayhi salam e wajjina endo hani siriyo tireni alla ko nyalde kita ko nyalde darngal kanjum woni fi kanudum gaden wato dabbitan siriyo tirki alla jomirawo ko nyalde kita ko nyalde darngal e lawol imanu meden ko holare meden do annabi isa alayhi salam mu alla jomirawo wadi e lawol mako tan bi adama hebirta yafiya hakki e kisnam daga kita mako garay ka nyalde darangal gamnun bandirabe am senanen ko annabi isa alayhi salam wiata indir aya jede gamdume on bawata subanki ko e modon ko hani ta yada e gulloido ma yesu lamu dabbutu ciriyoti don dawdatal tunanon o yarete yesu gado kita gado kita waduma der juude ta dibe be mabuma der sudu cudal e mi wi uma awritatako na ayobi fuche de dum tokkatama ko aniniyel horatako bandirabe am nobi adama siriyo tirta e alla jomirawo tagudonum nobi adama hebirta yafuye hakke bandirabe am sefamen do wiki kude meden bodde ko dina meden wawata yobanki en nyamade hakkeji meden wato bi adama hebata yafuye hakke e natuki wuro alla ko aljanna e lawol kude mudum bodde ko adila ku hore mudum sai e lawol mokkere alla e yurmende mudum tan bi adama hebirta yafuye hakke e natuki wuro mako ko aljanna barka imanu meden ko holare meden do annabi isa alayhi salam kisno moliloi mai doga fangal gam yobiki kita hakkeji meden gamnon fukoli do annabi isa alayhi salam mai doga fangal gam yobiki kita hakkeji meden heba yafuye hakke e kislam daga kita alla gare ka nyalde darngal enon tambo bi adama hebirta siriyo tirki alla gamnon bandirawam an hettinditto do senana ko annabi isa alayhi salam wiatama do subana hore maada ko hani wato koloda annabi isa alayhi salam ko ngada imanu e annabi isa alayhi salam gam siriyo tirai alla jomirawo keba yafuye hakke maada ko nyalde mayde maada ko nyalde kita gam annabi isa alayhi salam e tabbitinana endir aya jede fuganyudo wada ko hani wato fuganyudo siriyo tirai alla jomirawo tagudodum lalle tabititto der kita alla der hita jahannama dum ha abada gamnun bandirabe am se siriyo tirani alla jomirawo tagudoin e lawol holaki annabi isa alayhi salam kisno mo oliloi gam keben yafuye hakkeji meden e kisnam daga kita mako garay ka nyalde darangal bandirabe am sefamen do wiki nyalde darangal en kawre yeso alla jomirawo kitotodo fu ganyube waduki ko hani o tambinaybe yeso malaika en mako be kubinabe der ngai ka hite wato jahannama der azaba e torra dum ha abada gamnun bandirawo am sesuba ko hani ngada ko hani wato koloda annabi isa alayhi salam gam siriyo tirai alla jomirawo ko nyalde kita ko nyalde darangal gamnun bandirawo am ta holaki annabi isa alayhi salam kanko woni kisno mo alla jomirawo liloi lalle asiriyo tirai alla jomirawo abo hisai kita der hita jahannama anattai wuro alla wato aljanna emido alla jomirawo dautana en famu ayaje de amin.